Isigqeba sepalamente usomlomo umama uNosifiwe Maphisa Nqakula kwakunye nosihlalo uTata Amos Masondo bavumelene ngokufaka igama lika Chief Executive Officer weSALGA umnumzana uXolile George ukuba aqeshwe njengonobhala wepalamente. Umnumzana uGeorge ulindeleke ukubaqale ngomhla wokuqala kuJuni. Uza kufala isikhewu ke ebesinebambela nobhala ukususela ngo-2017. Kucwangciselwe ukuba zombini ezi zindlu zepalamente, iNational Assembly kwakunye neNational Council of Provinces, zihlale ukuqwalasela esi siphakamiso zithathe isigqibo ngokuqeshwa kukamnumzana uGeorge kungekudala. Ziphefumleke ezinkokheli usomlomo umama uNosifiwe Maphisa Nqakula kwakunye notata uAmos Masondo besithi xa ndibacaphula umfoka George liqina kwezolawulo eliza kuza namava athe xhaxhe ngakumbi kunxulumano loorhulumente nobudlelwane bamazwe ngamazwe ukukhulisa uqoqosho kwanokubambisana phakathi kweenkokheli zopolitiko kunye nabasebenzi. Bathi uza kuza nozinzo kulawulo lwepalamente njengoko bekubanjelwe kwesi sithuba phantse iminyaka emihlanu. Umnumzana uGeorge uzingca ngemfundo yakhe ethe xhaxhe ebandakanya i-MBA, amava axhomileyo aliqela aleqa iminyaka engamashumi amathathu ekwizikhundla eziphezulu koomasipala ephondweni nakuzwelonke. Ubekwangumongameli wemibutho ngemibutho ejongene noorhulumente bamakhaya kwiAfrika nakwihlabathi. Umsebenzi wakhe osulungekileyo umbuyele nentaphane yeembasa ezivela macala amaninzi. Imbasa ye-Auditor General lelo Mzantsi Afrika kuba kaloku ekhuphe i-clean audits ezisithoba iminyaka ilandelela. I-Institute ye-Chartered Accountants yelo Mzantsi Afrika i-SAICA kwane-Titans Leadership Award ye-Afrika kwakunye ne-SADC. Uyifunqule ke i-SALGA wayixhoma phezulu ngendlela ephucukileyo esebenza ngayo befezekisa ngaphaya kwe-90% ukuya kwi-100% yemigomo abazibekele yona unyaka nonyaka. Ngaphandle kweebhodi zabalawuli eziliqela ebesebenza kuzo, ube ngumongameli we-United Cities of Africa, i-Commonwealth Local Government Forum, United Cities and Regions of the World, dibala ntoni na. Kungekudala zombini ezi zindlu zowiso-mthetho, iNational Assembly kwakunye neNational Council of Provinces, ziza kuhlala zicombulule zithathe isigqibo ngokuqeshwa kukamnumzana uGeorge.